okulia musango kutimula abana abana akusimula olya gaba early childhood development center kutataganyiziddwa enkuba efudembye eggulo lino era kkooti etuuka etuula esusima okuyimiriza otula bwayo olw'embuyaga embolo bwesudde weema y'omulamuzi mwabadde atudde Christopher Okello Onyum yagambibwa okutemula abaana bano ku ntandikwa ey'omwezi guno obujulizi buleeteddwa omusirikale wa poliisi ASP Arilman Barnabas okuva mu kitongole kya poliisi ekikola okunoonyeza okw'ekikuku misango egya Naggomola nteekateeka ya forensic aleese ebizibiti ebyakolebwako 27/24 ebyasangiddwa mu musango guno kuno nno kuliko ebyasangibwa ku kifo kyennyini awazibwa emisango ku baana abaatemulwa abaatuusibwako ebisago n'ebyasangibwa no Okello Onyum obujulizi buno mulimu ne sampulo ez'omusaayi amalusu engoye awamu n'ebyala omulamuzi ali mu mitambo egy'omusango guno Alice Komuhangi abuuzizza ASP Arilman lwaki bizibu tekukeresa tuti byaggibwako sampulo n'ategeeza nti abaasa okunoonyereza baali bumaliriza okubiggyako ate nga bebimu byati byetaaga okunoonyerezebwako